mufunye omutufu kabite wange abatakuza mukwano gantudde nsaani okubeera naawe nze nalina lumbu mubazi namba gile kibokisi ekinene nenyiwoomu ekiraavu kyange n'enkisinga tibwe ndifuna omutuufu nkimuwe yegwe yegwe
Eno la boxe yange kanji kuwe
kanji kuwe
Eno la boxe dali kanji kuwe
Ulinange de akare
Eno la boxe yange kanji kuwe
kanji kuwe
Eno la boxe dali kanji kuwe
Ulinange de akare
Kanji muwe Monday to Sunday January to